na mon amour Oro mbira ndeko goba Owo mbira konacho naba Kandis kesh oze kuri visaza Weekend in yijo hamo unne Nabura five mifashe shichi baba Owo na nakoresh imbaraga Irelation tene yumo sara Ijoro ryashize naguhaye call Shukadaranyi tabana kinene ko Anjiri nama yo kujya mu bitabo Higa nga minuza Ijoro ryashize naguhaye call Shukadaranyi tabana kinene ko Ambwira yuko nzajya no mu bitaro Ninacunga neza Sinkumbura ibyo wigira Na nubwari sawa no gukigira Rimwe na rimwe mfata nk'ikirura Nyamara njye mfite umutima usanzwe Umenya ari njye wizira Uwumbabaza gusa nkagukumbura Sinjya mbura indirimbo ngutura Gusa wowe ubifata nka lenge Ukuri Reka nkubwize ukuri Bebe ujye uba mukuru Menya umuntu ugukunda Ukuri Reka nkubwize ukuri Ujua mukuru Yo aba somo no gukunda Bebri gold diga Uramunda gusu goswe n'uruziga Gwako muriro kuru chikani so Walai, I know Yeah, yeah Nikute wansiga Wanjiza, niko chutamoza Utanjiza, ngarechera kwichiza Abambazi jachu Ijoro ryashize naguhaye call Shukadaranyi tabana kinene ko Anjiri nama yo kujya mu bitabo Higa nga minuza Ijoro ryashize naguhaye call Shukadaranyi tabana kinene ko Ambwira yuko nzajya no mu bitaro Ninacunga neza Sinkumbura ibyo wigira Na nubwari sawa no gukigira Rimwe na rimwe mfata nk'ikirura Nyamara njye mfite umutima usanzwe Umenya ari njye wizira Uwumbabaza gusa nkagukumbura Sinjya mbura indirimbo ngutura Gusa wowe ubifata nka lenge Ukuri Reka nkubwize ukuri Bebe ujye uba mukuru Menya umuntu ugukunda Ukuri Reka nkubwize ukuri Bebe ujye uba mukuru Yo aba somo no gukunda Juru we Juru we de my vibe